najinsafi.com.
Miku Mistenda
Abubakar mi professor G. Lord and for this one.
Utukuzwe Mungu Baba, mwenyezi uliye juu. Utukuzwe kila siku kwa matendo yako makuu. Baba, dunia leo sio ile uliyoiumba. Ya sasa imejaa sana maovu na dhoruba. Kila siku tasikia mambo yamebadilika. Kongo na Sudani watoto wanatabika. Baba, sisi waovu tunakukosea sana. Kuna kila dalili kuwa tumepata lana. Ona tulivyo nyama, tunauana kama kuku. Tunafanyiana yote sababu ya ruzuku. Wanasiasa nao kila siku wanawindana kutokufu kuzana kama paka na panya. Sasa hivi wimbi kubwa magonjwa sio ambukiza. Hata watoto wachanga wanazaliwa nao najiuliza, dunia inakwenda mbele au inarudi nyuma? Mbona haya magonjwa zamani yalikuwa hakuna? Tunakuomba sana utusamehe Maulana, kwa kizazi hiki cha leo tunaungama. Wewe Mungu wa kweli unayejibu kwa wakati, ulali usizina unahukumu kwa haki.
Matatizo mawaidha na shukuru kuna kucha. Mana jana sio leo, I keep moving on. You Ebenezer, Mungu mweza.
When I wake up every day, thank you every day, thank you Father for life.
Asante sana baba yetu Ebeneza, tunakusifu kwa kuimba na kucheza. Bila wewe maisha tusingeweza. Thank you Lord, thank you God.
Thanks to God, cause God is the power. Nguvu yake imefanya tuwe imara. What a blessing we have in God.
Matatizo mawaidha na shukuru kuna kucha. Mana jana sio leo, I keep moving on.
Ebenezer,
Mungu mweza.
Make me stand up.
Lord, for this one.